awusathembi ukuthi eyakho wedwa kulesi kathi esikhula kuso. Wathi nathi nebhadi impela kulesi kathi esiphila kuso. Wathi nathi nebhadi impela kulesi kathi esikhula kuso. Esenkanuko intombi yakho mayingeke duze nawe, awusathembi ukuthi eyakho wedwa kulesi kathi esiphila kuso. What in that's in a party?